nilizoea sana kukaa nyumbani kaka sijui mamba club yanakuaje. Kule na uko kuna uko wanangu asubuhi wanamkaga na mabebe. I say let me go, let me try cause I wanna know. Kwa nini wangangani yeah, we'll make see them go every day. Nikajiona fala, kwa nini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, ila klabu mara moja moja sombaya. Leo yini nimekuwa gwiji, klabu bazote na shinda mimi. Na kesha na watoto mjini ova bibiki nutambia nini. Leo nimekuwa gwiji, klabu bazote na shinda mimi. Kesha na toto mjima vavi bikini.
Jamani msiki na mtani, nye klamu kuna noga na kuna vitoto vikale, ndo kinacho nichanganya. Jamani msiki na mtani, nye klamu kuna noga na kuna vitoto vikale, ndo kinacho nichanganya.
Moja nimetoka kumoka, kilika nituma nikaruke tumajoka. Nikakutana na toto la sneaker, kumbe kwa fresh baba nizela moka. I was like how are you, can you dance with me right now. She said that yes I do, well come and dance with me right now. Wakati nataka kuondoka, kurudi nyumbani, sinikajikuta sina hata mia. Kitoto sikikaropoka, twende hotelini. Shika kiendesha, sijui hata njia. Kajiona fala, kwanini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, ila klabu mara moja moja sombaya. Leo yini nimekuwa gwiji, klabu bazote na shinda mimi. Na kesha na watoto mjini ova bibiki nutambia nini. Leo nimekuwa gwiji, klabu bazote na shinda mimi. Na kesha na watoto mjini ova bibiki nini.
Jamani msiki mtani, nye klabu kuna noga na kuna vitoto vikale, ndo kinacho nichanganya. Jamani msiki ni mtamu, nye klabu kuna noga na kuna vitoto vikale, ndo kinacho nichanganya.
Nikajiona fala, kwanini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, nila klabu mara moja moja sombaya.